Ningana was of Sifila Kubalalimu. Ndikwangala mukalizi njabulo bosazewo kuba omukwano ngumpani nga mpongo mubanga mpongo mubanga nkundeetera okulowooza ntule kyabugagga nkutereke mu banka banka kuba bayeye they are very many mbajja kunsibako mbajja kunsubuza nkola ekirombe kya zaabu kya zaabu nkola ekirombe kya zaabu kya zaabu kugaze ku kikaji hanyo obomerera kukeze ku sukaali swiri otungununa olinga tunzi twansuba otunyuboga okwensena nenywa kugeze ku musomi mwatu akeera kumi nemu keero kakambuke nga talina nasweta nanga omukwano gw'omwatu kungeza ku maliri kuba nkwangala nnyo nkola ekirombe kya zaabu kya zaabu nkola ekirombe kya zaabu kya zaabu ninga ndawula obusefila kubalalimu ndi kwangala mukala ezenjawulo bosazeewo kuba omukwano ngumpani nga mpongo mubanga mpongo mubanga.